Coriolli kunge nawe Numba copy that's around you Nubu if you tell me let's go Nacho nagu korera I swear to God Nubi misaraba Zimnyama taranda kumulichira Sexy Ndakwihaye Aho waja turajamna Japan, Tokyo, Ibadan Back nyumbani Utuma ngunda gukunda Rukundo Yeah Rukundo Nzagu kurijira Hey Hey Baby, I will follow you Hey Hey Nzagu kurijira Hey Hey Baby, I will follow you Hey Nzagu kurijira Unera kanyamuneza Nje gusenga hey. So Umuntu mwutaza kweba Nitwara neza yo eyes on me Drippy, fresh and clean Breakfast kujitanda Mendes treat you better Ninja, Alita Wite mamacita Walai, yeah Utuma ngunda gukunda Rukundo Yeah, Rukundo Nzagu kurijira Hey, hey Baby, I will follow you Hey, hey Nzagu kurijira Hey, hey Baby, I will follow you Hey, Nzagu kurijira Breakfast kujitanda Mendes treat you better We the Mzagu kurijira